Kasha mapenzi, mapenda vitendo. Oh, 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 oh. Natoka kitani, mpana leta siendo. Oh, 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 oh. Kasha mapenzi, mapenda vitendo. Oh, 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 oh. Natoka kitani, mpana leta siendo. Oh, 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 yeah. Unanishangaza, unaposema baby sija kusoma. Shore, kula nikataza, sija rudia muna sasa mama. Unanicheza sana, kudisha moyo bibu unanidanganya. Oh no, ulikuwa mti mwana, tunipeta mchera ngazi sakanya. So
sendo, sendo, oh, oh, oh. Wacha na kupenda, unanitesa mrembo. Unakomba utule na mie, utamwe hizo sendo so. Sifanye nisusi mapenzi mimi. Wajo nikisema I love you. Nataka mapenzi ya kweli. Sije danganya na watu. Oh, 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 oh.
Nasha mapenzi, mapenda vitendo. Oh, 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 oh. Natoka kitani, mbana leta sendo. Oh, 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 oh. Nasha mapenzi, mapenda vitendo. Oh, 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 oh.
So scandal mekupato na pukwenda la bada kwenyeshu pendo. Lisi kama uta change la nona mudo na potia. Achinza kwa so strength na sioni kwa kukutete. Sema hili umependa za kuswaga upesa. Nileze kitu safiri yungenda mezareja. Swange paka na mwakusefa love kabisa. Wakati waka na nzimia na siko kurekebisha. Au sababu mwenzako kifeta na bahatisha. Ndona mia uwe nawe I don't deserve kabisa baby. Yeah, I don't deserve kabisa baby.
Nasha mapenzi, mapenda vitendo. Oh, 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 oh. Natoka kitani, mbana leta sendo. Oh, 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 oh. Nasha mapenzi, mapenda vitendo. Oh, 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 oh. Natoka kitani, mbana leta sendo. Oh, 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 yeah. Nasha mapenzi, mapenda vitendo. Oh, 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 oh. Natoka kitani, mbana leta sendo. Oh, oh, oh. Nesha mapenzi, mapenda vitendo. Oh, 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 oh. Natoka kitani, mpana leta skendo. Oh, oh,
oh, yeah.
Mosesi, Chalisi, Stanley, Yai, Skanda Beast, Fula Brock.